ọma ọlụrụ anyị ọlụọma ọlụrụ anyị ọlụọma ka anyị kele ya kele Don't break things. Let us praise His name. Let us praise the name of the Lord.